sidinga uqobo lwakho. Kodwa bengifisa ukuthi uvalelise, uvalelise ungavele ugoduke. Kodwa bengifisa ukuthi uvalelise, uvalelise ungavele ugoduke. Ungiqemeyo ningeqiwantwala, awushongo ngani usuyahamba. Oh yeah.